abayizi okwetoloola eggwanga nga beetegekera okuwummula okusuubirwa okubaawo okusuubirwa okuba okuwanvu baweereddwa amagezi obuta abazadde ne babalabirire bulungi nnyo kubanga ekiseera kino kirimu n'ebiseera eby'okulonda kiseera kizibu ekijjudde ebikemo ebiyinza okubasuula mu bizibu. Reverend Father Ssenyonjo John, Academic Administrator owa Uganda Matters University Nkozi, yawadde obubaka buno.
Obubaka buno bw'ekizadde bukoleddwa Reverend Father Ssenyonjo John Vianney atwala ebyenjigiriza ku ttendekero ly'abayivu erya Uganda Matters University Nkozi. Abayizi ku ssomero lya Olivia's Primary School erisangibwa ekitundu mu ssaza lya Mawokota mu disitulikiti y'Empigi bwebadde bwolesa ebitonde byabwe omubadde ebyemizannyo okuyimba ne katemba. Reverend Father Ssenyonjo agambye nti abazadde okulaga abaana ekisa ekisusse nga balowooza nti babalaga mukwano kyongedde nnyo okutattana abaana nga bangi kubana bafunze bannantagambwako ng'embeera eno oluusi esinga mu maka galina ku ssente. Mu kwogerako eri abayizi bano bwati bwategeezezza,
abaana mubabuulirire, waliwo abaana abatamanyi kigambo nno mu bulamu bwabwe, ewaka nga yakulekawulirangako kigambo nedda, nga buli kyasaba omuwa buki sente diriwo ate oba sente weeri. Omwana atamanyi kasite mu bulamu bwe kati bwatuuka ku ssomero ne bamugamba nti no, awulira kiri very strange mu matuuke mu bibawe bye beetaaga naye mubalirire. Abaana abasinga okwonooneka bava mu famire ezo ezifaanana okubeera ennungi.
Mukono eyo waliyo omwana ebiseera ebyo eyeekumako omuliro mwamuwulira
mu boyfriend simanya asomera gini
nange gye njagala okusomera
ne bamutwala mu ssomero eddala naga nze sijja kugendayo neyeekumako omuliro
kati boyfriend yali boyfriend alabika yafuna girlfriend omulala.
Emirundi egisinga embeera eyo oluusi eva ku nkuza gye tukuzizzaamu abaana.
Omutandisi w'essomero lya Olivia's Primary School Nakintu Olivia akuutidde abazadde obutaleka abaana baabwe kugenda mu binyumu bya kampeni z'abaana b'ebyobufuzi kubanga kino bakizudde nti abaana bangi bafuniddeyo ebizibu ebitagambika.
Yali nze ezo bazigendamu naye bali banoonya luwenda lugenda wa waggulu nsaba omwana omukuume omutangaaze omubuulire ekituufu n'ekikyamu basobo ne banyaba abaana bano bategeera bwe kyobiggirira era okibiggirira n'abikkane ku maaso n'akola bwati ngategedde ekyokola ki ky'omusamu katwogere n'abaana bagunjule kubanga be bakulembeza abaddi abenja.
Bo bannabyanjigiriza mu ssomero ag'enjawulo ag'omu kitundu abakulembeddwamu Hamisi Sseruwandagaze wa Kikomeko Memorial Senior Secondary School ne Harriet Kyamumi basabye abayizi babamanyiza amasomo ga sayansi omuli kompyuta kubanga kati omulembe kutambuliza ku nkola ya sayansi ne tekinologiya. Wakati mu nkola ezekitone eryabazadde abayizi bavuganyiriza mu mayumba omubadde Neptune, Jupiter, Mars ne Venus nga beetabye mu mizannyo omubadde okuyimba wamu n'okukubaganya ebirowoozo biyite debate era nga gye biggweredde nga abayizi ab'ennyumba ya Neptune babuusayo n'ekimeme w'embuzi oluvannyuma lw'okuwangula bannabe mu mpaka zino. Aloziya Sseŋŋendo ku Radio Simba mu disitulikiti y'Empigi.